Jo-Filipi 3. Koro oritu owetena, kendo bedru mamor kuom Ruoth. Onge teko moro ma aneno kuom nuoyonu weche mane asendikonu mokwongo, kendo en gima biro konyou. Bedru motang' ni guogi, ma gin joma timbegi richo, kendo moramo ni nyaka ter ji nyangu, ma en mana ketho ringruok kayiem nono. To wan ma Roho Maler emotelonwa kuom lamo Nyasaye, wan e jomoter nyangu adier, kendo sungawa ni kuom Kristo Yesu. To ok waketo genowa kuom tim ringruok. To kata ka dabed ni en wach mar keto geno kuom tim ringruok, to an onge gima da luoro. Chutho, ka en mana wach keto geno kuom ringruok, to onge ng'ama diloya. Notera nyangu chieng' mar aboro bang' nyuolna, kaka chik Musa dwaro, kendo an ja-Israel ma ja-dhood Benjamin. Bende an ja-Hibrania ma wuod jo-Hibrania. Kuom wach rito chik Musa to ne an ja-Farisai, kendo kinda mane an-go kuom rito chik kwerewa nomiyo asando kanyakla mar jo-Kristo. Adier, onge ng'ama diyud ketho moro kuoma, nikech narito weche duto ma chik dwaro. To kata kamano, gigo duto mane akwano chon ka ohala, tinda kwano ka gik manono nikech Kristo. To moloyo mano, akwano gik moko duto ka gik manono, nimar gweth maduong' mar ng'eyo Kristo Yesu Ruodhwa ohewa gimoro amora. Adier, ne aweyo gik moko duto olanla nikech en. Akwano gi duto mana ka yugi miwito oko, mondo ayud Kristo kaka pokna, ka ariwora kode e ringruok achiel. Koro ok adwar ni mondo okwana ka ng'ama dwaro bedo e winjruok gi Nyasaye nikech rito chik, to adwaro bedo ng'ama Nyasaye osemiyo obedo e winjruok kode nikech oyie kuom Kristo. Gima adwaro moloyo en mana ng'eyo Kristo kod teko miyudo kuom chierne. Adwaro riwora kode e sandne, kendo doko machal kode e thone, ka ageno ni, kanyalore, to an bende nochiera kuom joma otho. Ok awach ni asechopo, kata ni asebedo makare chuth, to atemo matek ka ageno ni abiro mako gima ne omiyo Kristo Yesu owuon omaka. Adier, owetena, an ok awach ni asemake, to gima duong' ma ang'eyo en ma. Ka wiya owil kod gik ma osekadho, to ahaw gima ni nyima, kendo aringo matek mondo achop kar pok, ma en gima ma e polo ma Nyasaye luongo wae kuom Kristo Yesu. Mano e chuny ma onego wabedgo, wan duto ma wan jo Kristo motegno. To ka paro wopogore e wach moro, to Nyasaye nolernu mano bende. To wadhiuru nyime mana kwaluwo chike ma waseluwo nyaka sani. Owetena, temuru duto mondo ulu timna. Wasebedonu ranyisi makare, omiyo ng'iuru ane jogo ma timgi oluwore gi timwa. Nimar kaka ne wawachonu ndalo mang'eny, koro eri achaka wachonu ka pi wang'a chwer ni, nitie ji mathoth mangimagi miyo gidok wasik msalap Kristo. To notieggi e giko, nimar igi e nyisechegi, kendo gisungore mana nikech gik makelo nigi wichkuot. Bende giparo mana weche mag pinyni. Wan to polo e thurwa, kendo warito Ruoth Yesu Kristo mondo oa e polo obi oreswa. Obiro kawo ringrewa manyap kendo matho, mi oloko bed machal gi ringre owuon man gi duong', kotiyo gi teko mamiyo oketo gik moko duto e bwo lochne.